limezimika, giza kimetanda sana, mtaa umechafuka, moyo unauma mwana, kamba limekatika, ukuta umedondoka jaman, machozi yatiririka. Tunaomba utufute Bwana, abamo manyete ebakolera, chindu uchaye ejikolera, familia ye igekolera, basani nabaiye bakolera, abamo manyete ebakolera, chindu uchaye ejikolera, familia ye igekolera, basani nabaiye bakolera, erara buya. Imoka buya, erara buya, imoka buya, erara buya, imoka buya, ena intuaro, injera tule. Erara buya, imoka buya, erara buya, imoka buya, erara buya, imoka buya, ena intuaro, injera tule. Ena makoro, kokagocha. Akova maya, to wancha, akovo kuna, we chana, kotalia kwa, nigati muka.
Nafsi zinaumia, tunajisikia wanyonge sana. Familia yanaisha machozi, roho zinasimama. Wale tunaowapenda wanaaga usiku na mchana. Wewe uliye hai usidhani kwamba wewe ni mzuri kuliko yule ambaye kabrini amelala. Ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu uko hai na unapumua Bwana. Kifo ni safari ambayo kila mja aliye duniani ataisafiri muda wake ukifika. Kifo ni sherehe ambayo kila mja ataisherekea bila yeye kuwepo wala kusikiliza. Bitu kuli yago kirira ike toko nyara kupinga. Notu wala chibesa, igenteke notu wala nyasaye kia gada toko genda na kilinga. Ajali barabarani, kusombo na maji, kuwawa kinyama, magonja yasiyotibika, pamoja na vifo vya ghafla, yote yatapita siku moja. Amina.
Bakorera. Erara buya, imoka buya, erara buya, imoka buya, erara buya, imoka buya, ena intuaro, injera tule. Erara buya, imoka buya, erara buya, imoka buya, erara buya, imoka buya, ena intuaro, injera tule. Zimika, giza kimetanda sana, mtaa umechafuka, moyo unauma mwana.